topela maka Paya kosale fya kuchita Wewe topela maka Paya kosale fya kuchita Nasala poko ponka iwe Nango na fabu nonshi 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 Nasala poko ponka iwe Nango na fabu nonshi
Narimo na puwa maka mchalo Bena bafwa twashika twaikala kwenshi kushitatu Awe bena tabaleima Nasala poku konka yesu wadi Uyo wachi mfishe mfwa Nasala poku konka yesu wadi Eno wachi mfishe mfwa Narimona puwa maka mchalo Bena bafwa twashika Twaikala kwenshi kushitatu Awewe natabaleima Nasala poku konka yesu uyu Uyo wachi mfishe mfwa Nasala poku konka yesu wandi yesu 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 Nasala poine
Nasala poku konka yesu
Nasala poine
Yesu mwe bafwile no kukamwa